Yeah, I know you gon' like it. Labda nifekesho Hisyo ngoma drum jomba ushindi lazima Hisyo ngoma drum jomba ushindi lazima Moyo wachuki utaipenda 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 Wachuki moyo utaipenda 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 So wakuna chukia kipaji changu Moyo wakuna furahia sauti yangu So wakuna chukia kipaji changu Moyo wakuna furahia sauti yangu Hizo kunde sina kabisa mpango nazo Na najua wazi mashuzi zitanyongezi ambo Walizani na cheza na tania Kanipandisha Moyo Chuki utaipenda 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 Chuki Moyo utaipenda Utaipenda Utaipenda
Yeah Yeah I know you gon' like it
Utaipenda
I know you gon' like it. I know you gon' like it, baby. Kama na wa overdose cocaine Kama na wa wake up wait in vain Chief man level ni Obama kwa McCain Kwa feeling his lazima tuwe machozi Hussein Mashairi haya lali mtane mekwa security Microscope ayo ni purities na mother desire So megizu ni reality Nine and a day is just actress I'm a actor Na kimbizo mchezo kila bakta Look man nikianzisha na fata I'm a shatter na kama shatter na shaka Nikina pia tunapangilia hatujaribu Sinijaribu karibu karibu ni kuaribu kasimule Johnny makini kama shaka stay Ni bless the jar, yes bless the jar We make this noise, a city's in the house Yeah, we in the house I know you gon' like it baby
Moyo
Unachocheza cheza hapo kitu gani?
Sasa umenicheza.
Unasikiza sikiza muziki utakusaidia nini? Machozi machozi kila siku machozi haina faida yoyote.
Na kuzi. Wewe unajua kwamba mwanamuziki mzuri sana
ni mpya yeye. Sitaki. Machozi machozi nani ndani ya nyumba yangu? Muziki kitu gani bwana? Mbona unataka kunizingua? Hem toka kwanza nenda kukaletea maji.
Haya basi sikiliza wewe ambe unataka.
Nisikilize kitu gani? Mimi nitakaa nitamsikiliza mtu kama mpuzi tu. Kama kwa kipuzi au unakaa unasikiliza sikiza ujinga tu namna hii.